Siyinhlangano ebizwa phecelezi nge-OUTA. Samukela ukungenelela kwahulumeni kamasipala waseMsunduzi sithi uhulumeni wakwaZulu akangenelele ngo-Section 1391C ukuhlakaza umkhandlu aqashe ikomiti ngokuyalwa umphakathi othintekayo. U-OUTA ubekwe umphakathi ukungenelela futhi sizobe silubhekile lolu daba ukuthi bonke abathintekayo bathole ukujeziseka.